Yeah, yeah.
I'm on the tune.
Japanese vibe.
Chop five. Chop chop.
Click click. Stand up. Yeah.
Yeah.
Guagu.
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 Guagu. Guagu.
Guagu. Yeah. Vine sima pita no ma guagu. Dani sana icha epo guagu. Guagu.
Guagu.
Guagu. Guagu.
Guagu.
Guagu. Exa pere la pali guagu. Umoya waiting kala ni ma guagu. Manyopola, gwila kwa kukuno, makunyokola Olopeni kama pano, ndiye ni ganisa Kati unishusha, kafusewa shilifa Tie inapelekeso, ndiani kumajele Kati ni wanyanja wa mafaka pona nsele Usamvela, do you know who I am? Ineswa nditoswa, but it teacher game Sembe ni school, sembe tinatiyama one Ok, nifuse kondani, zwa isiwa kwan Goma suzili langati, ziwa na juvemo Lindila swala, lisunga zila be milomo Mumatauni, tia mene tipa fila Gasuna chai muna ndi shusha shila Kosfe na kutai na waita na kushui Na nizo ndi sapo kulimu gaizi shungu Guagu
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 Yeah, vine sima pita na uma guagu Jani swana icha epo guagu Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Exa pere la pali guagu Umoya waiting kala ni ma guagu
Banona chungu, yeah, yeah Chatifikisa pano ife ni guagu
yeah.
Bari teni pili, nishantapo 1-2
yeah.
Stata ima lenga tiambe machanku nah. Nikutikuri jipi tiambe pupapu So long man is involved everything I'll do Mafunu nkala pa wamba fulu platu
yeah.
Sishintu chamushe kuyenda gandu
nah.
Matamuno ya mishishi ya zora zazu Shisai kwa isu mafunu laba kubaku
yeah.
Pula boga deti fineko shaku Muvidi mbajine pak shaku Choka kusem hut na batu Picha pa mans fulu ni kanu Ifinishi tilavana amu Nekede na family ni tabu Haso na ife ni nkanda na tatu
Guagu
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 Yeah, vine sima pita na uma guagu Jani swana icha epo guagu Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Exa pere la pali guagu Umoya waiting kala ni ma guagu
Paswala sioneka ngati pali sapeteka Watu momu kwini ya mapako ya kapenja Wakai wa majua ngati pali katangali Kufomo luma pafi imo chifuka chazali Ni munandi tose tifola malesi Patiponji ya kondishona na PS Nishimama kafuse wangu wafi Kontakta agomo lako mafana juche basi Wama ipitisa koma pali makamela Pani ni kompita lelo manti na fumela Waone kela muli chivena na majins Noketa moya lepu ya shubana ya bins Ati mwana wanfelu waone la kuchange Which means iba koponi diva tili rank Mukatwa kwini anashoka mwana pali kuhini Chikwati noma kwa kuwa ati mwandi chili poli
Guagu
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 Yeah, vine sima pita noma guagu Jani swana icha epo guagu Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Guagu
Exa pere la pali guagu Umoya waiting kala ni ma guagu
Tracks on the beatbox
Banona chungu Chapa Chapa chapa
Nsele kazi music
Yeah yeah, 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 yeah.
Kali kilik stand up Sipo java no size Nsele kazi
Queenjams.com